angazi kunjani kuwe, kodwa mina nginalo umuzwa ukuba ngumuntu ongcono ngesikhathi ngiqhubeka ngiphila. Ukuqhubeka ngenza ukuthi impilo ibe ngcono. Usuku nosuku, isikhathi nesikhathi, ngilokhu ngikusebenza ukwehluleka kwami ukuze ngigcine ngingcono kukhona ngize ngifane noJesu. Angiqale ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Futhi yebo, lokho kukhona ukuyimisela okunzima. Kuyigxathu elilodwa eliya phambili namabili ayemuva. Kodwa cha phela, simele ukwethembeka ngokwehluleka kwethu. Simele ukuvuma ukugqiqa ndawonye, silokhu siphindaphinda into eyodwa ilandelana. Kungabi nje ngokufana noKristu, nakuba wonke umuntu ongumlandeli kaJesu kumele kube kulangazela nokuyijuba kwakhe lokho. Ngoba futhi simele ukwenza lokho ngokuphathekayo, ngoba phela ukwehluleka nokuqhuzuka namaphutha ethu anemiphumela, aqothula impilo yethu nobudlane bethu. Kodwa kunomngcele omncane lapha esiye siweqe kalula owehlukanisile. Lo mngcele yintshisekelo yenhliziyo yethu ukuqhubeka sifana noJesu. Futhi ezweni labacabanga emthetho kunomqondo ukuthi ukuba ngumKristu kungokulandela imithetho eminingi, imiqathango eminingi. Idlazana labantu ababebukeka befuna ukumlandela uNkulunkulu ngeinhliziyo zabo zonke, babuza uJesu umbuzo ohlaba umxhwele. Lo mbuzo ulapha kuJohn 6 verse 28 no-29. Bathi kuye, singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na? Waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu yilo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Mlaleli, umsebenzi wakho, yebo, umsebenzi wakho akubukeki ngqongqongqo kuwukusebenza kanzima ukufana noJesu. Lokhu uJesu afuna sikwenze ngokukholwa nguye usuku nosuku, okuthi ekwenzeni lokho silokhu siqhubeka siguqulwa sifane naye automatically. Kungumqondo owehlukileke lokho. Indlela kaNkulunkulu angikutshele ukuthi ayizona ezethu, lisho njalo izwi. Yebo, yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ungathandabuze ukusithinta, inombolo yethu ithi 067 706 0077. Angicela ukuyiphinda, 067 706 0077. Inkosi ekugcine.